that means blood, blood.
Taito, be my enemy. Kanawa kawizo.
Rimurumbundu.
Inapano. Jenlo kanene. Tupaki wa Mozambia. Dachi kwa pula na bakopala. Chaki visa
uku.
Yeah.
kashiri shumaisava stepping stone e boda ware sapo matandaro muchirwani wodi wodi aloda gare uchere